njyo zanjye nywere ko mubona mu bandi wakuka bikate cyangwa yara.